Hey. Oh. I'm about to leave the terminal. Baby, baby, punguza usongo. You better come pick me up, cause I don't really need your longo longo. I kept all of the ways for you, in a special kwa ajili yako too. Till now you will keep sending me miss from you. Give it to me, give me good game. Nivu te chumani, nipe za giza giza. Tuso nane vilo kinya kameza. Basukaru tamu wako mindo shali maliza. Give it to me, baby, give me that good, good, yeah. But tell me that you'll not be prepared. If you get from kote, it's not okay. Hey, you've been waiting all day. I'm almost there, only one call away. My life is only for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to V2, V2.
Ziwaza lipu zako nimemisi kuzikish mama. Bali na wela sisi ki drama. Nambiwa una chiti ila hizo bari ambari sisi skizi sana. Kuzi na kujwana na kuwamini sana. Na mara nyingine na kuwa busy like noma nambo nisame. Na zitafute li ukomeshe Gucci na Chanel. Malui na mapuche brands and I use obey. Tome kiolani tuwa miubei. Tukiongea nikasikia sauti yako napata mzuka. Napaka pleasure na panda na shuka. Kia ukiniambio menimisi na sisimka napata kichupa. Kama unaitaka na ikata na kupa. Hata ikitokio mekuba mbikia kesi we nitaje mimi. Ukitongozo pia nitaje mimi. Ta kama wapendi sisi ndo tushia pindana sasa kwani nini. Jina la mwisho pia nitaje mimi. Na kasula kako kama katoto ndo kanafanya napeleka moto. Ndo kanafanya nipitie msoto wakikutaka nitawasha moto. Peku peku kampoto hata na moto. To visit danger days, man, and I'm gonna take a tupate watoto.
My life is only for you.